Dear God, I just want to talk to you. Hear me out. Hell is care of gangster.
Mr. Founder!
You made the beat.
Hambuye mulungu njine mwana wani Nilina funso futi na complain Na futi kama ninge nifuna kulemela Na patwila kapapa kukuli na mkapenta Pole ya tusienze na yopenta Majindilo wa neba ndrenze che kupenta Wa majeri nishita baratata Wana wanti lesa akapala Last boni hapa anachuka pala First boni hango enza vima bala Hine pano nina nkala chema mbala Masisa zini mahule siwa wala Life yanga ni heo patalo Lucifer hapa akulinga Madaliso yanu yeza ni kulinga Kuskena na ine nina pitia Badi wanzanga life wana pitisa Nivitani vamini muma nibisa Mbuye life ni okosa sinza mpisa Nanga waiva satana viwa misa I wanna live good before ku heaven Muna fela neo kutini zavutike Badi ningo puwa ngati nkumba mmatika Ah, shibuole cha wama
Jodwe ngende kuwa
Don't let me go.